vigere no binywe zato gamba nzije tugende non sibe mikona kando yato gamba tuzanye bikonde nalinkwe size ovenda bikanga munda wafuka gusode wansuvi so mchele nenyama mukuzibula waleta lumonde wanimbalavo ubongo mutima gwa muchafu wafuka balavo ubongo tunulangalievo amemvu galito gamaze muchibanyi ngatukulava nevikutano sakubali amemvu 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 gali mukala ya yelo obwavu mugongo nkutula sine chokukola ewangu oyagala okusula lumuntu onona ye otunyiga enjala enkute nkeketa ompadde swit okimala n'emirembe gyote gikyanzi kusa wanimbalavu ubongo mutima gw'omuchafu wafuka balavu ubongo tunulangalievo amemvu galito gamaze muchibanyi ngatukulava nevikutano sakubali amemvu 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 gali mukala ya yelo
amemvu bagamala wabamunga mwebase tetubaleka bagalyega batuge obuwanguzi bucha yadde buise tetulwana naye tukozese mitwe
bwe banonya omululu ne batusuubiza bwe batuka waggulu ne batukonkonya fe bantu bawansi be mutulukunya naye nga biweddewo Amemvu, galito gamaze muchibanyi, ngatukulava.